Ochuse nyo ontisiza tewali bwotyo ogudwa tojiraga nyo ekiri atetofayo oli mulala zenamanyi loli gwe nasooka okulaba oli mulala lwaki nindebisukka wano aneda ndabikanga kulondola ndabikanga kubuza emirembe funyemu ekirowoozo njagala kukuwa mirembe olaba otya kino bwe tukita ekintu tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe ngamba tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe kijja kunnuma nkimanyi nja kukaaba nja kubula omubiri bwe bibeera bwe bityo bijja kunchallenji nga ino bajja kunsekerera binnume bwe bibeera bwe bityo ebyo byekubira n'otokwata kyokka n'otofaayo nti onabadda nkubira agamba kibambi kikyo kundowoozesa ebingi ekintu tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe ngamba tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe bwe bondaba olaba nkomye nze bwe ndaba it's not too late eyo waliyo wange maybe gwe tewali wange eyabalala bankaba maybe gwe tokiraba ekyo opretending ondowoozese tondiko oli muyaye kankute ndabe bwe nfa kankute ofune essanyu abo bakugase bwe mubeeyo nze ndeka mbere gye ndi kusaba tonoonya siri kunoonya kankute kwerabire gwe tewalina kuba wange ekintu tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe ngamba tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite